tuende, yanataka tuende wapi? Na machupa kama 30 yanataka tuende home na sijui niliacha nani. Hizi ndo shida za machaji, yanataka tuende wapi? Na machupa kama 30 yanataka tuende home na sijui niliacha nani. Hizi ndo shida za machaji.
I say boom boom moyo boom boom, kila ninapogona mimi nawaza ndum, na shepo lako line sio boom, kila ninapoliona mimi na zoom 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 zoom, kila unapopita watu wanakuzoom, utamu wako kama bubblegum, hata nikishiba mimi natamani
hata kama wakinesa wakisema unifiti,
I say no 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 no, uzuri wako ujificha, makweli wewe ni pesi yaliyo moyo momo.
Yeah, baby sema wapi twende, ama twende au tujibambe, banange 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 leo, mina we tujibambe. Baby sema wapi twende, ama twende au tujibambe, banange 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 leo, mina we tujibambe.
Yo jisikie fiti, ukitaka jina mawiski sema, tukijimixi, anguka na upaka chini we mama.
Unapendo unapofanya mchete to touch, tempted to touch. Girl, me I'm tempted to touch. Unapofanya me I'm tempted to touch. Tempted to touch, me I'm tempted to touch.
Oh my gosh, party don't stop. If I be cut up. Oh na na na, give me non stop. Bad man wanna chop.
Baby, sema wapi twende, ama twende au tujibambe. Banange, banange, banange leo, mina we tujibambe. Baby, sema wapi twende, ama twende au tujibambe.
Isidro,
banange, banange,
natwani aje, cheki. Hey, dear pretty lady, I've been thinking of you lately. Looking at your photo, I see you amaze me. Who? Nani alisema ati wewe uwezi ni marezi. Wanajua hawa niwezi. Got you on the blues, nimewasha kisensi. Kwe crew kama niko mi umaliza kesi. Let me get your number, tutepanga kamechi. Mini msela wa Rihanna, nimetambua mezi.
Cheki, anataka tunde wapi kijali. Nampiga mamistari tena ananivua shati. Hana masharti, anapenda tumakali. Mambo ni shwari, juni kone mshwari. Uhali gani, unajona sakamali. Mimi nimetoka mbali na mashida zangu tatna. Msupa nazitoka katikati. Ndo mana unacheke na penda mbona
mati. Ata kama wakinesu wakisema unifiti,
we say no 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 no,
uzuri wako ujificha, makweli we ni pesi yaliyo moyo momo mo.
Yeah, baby sema wapi twende, ama twende au tujibambe. Banange 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 leo, mina we tujibambe. Baby sema wapi twende, ama tunde au tujibambe. Banange, banange, banange leo, mina we tujibambe.